on boy. Don't test it, but
yeah.
Yeah. Oh, my friend.
Take a day on the beat.
Goti zime panda zime reporti liko jabari rana njoti gando kishada nanganoya 40 kwa kicho medula andika magoti
Guzling tisponi ya kibla ditni dibla ile genje inigri miurien kadi shokdem mambeko zina mokni mogadha kanairo governor ni mjamo lagunya skomo ni makibre inagimia nime mok kukaa palma Nikipaa kila yup ni dangulo Kwa ngife baroda imemokre Matibien kuwa bambua mashashken Kamilia kims na dipo chanyagu Militan nguari ya utu frontline
Zime panda zime reporti niko Jabari rana njoti kando Kishada na ngango ya 40 kwa kichwa medula Andi kwa magoti zime panda zime reporti niko Jabari rana njoti kando Kishada na ngango ya 40 kwa kichwa medula Andi kwa magoti
Mocho itabaki nimezitoka kile uchiko jole Sinta kuokota na pata msupa kwa kaunta tu makota Kona jigi 20 liter sim kama na ota Kumsupa sim kama na ota Kunagizia nikajipata tu matora Mbulu bigi ameseti move ya ora Ameseti mkono kwenye bakoro Utadhani ana drive mkono ya left kwa gear Ashani itadia menitolea jibag Fine figure ananivutia Mtoto kililia wembe unampati
Zime panda zime reporti niko java Rirana njoti kando Kishada na ngango ya 40 kwa kichwa medula Andi kwa magoti zime Panda zime reporti niko Jabwa rirana njoti kando Kishada na ngango ya 40 kwa kichwa medula Andi kwa magoti kama
I do the step I fi do the controller step Back a wall of front a wall of step You fi do the controller step When you get out there land at a wall of step I fi do the controller step Back a wall of front a wall of step You fi do the controller, when you got some girl under that wall.
Abam chikicha, girl, uki tingisha. Take it down, girl, uki digida. Pick it up, girl, uki tingiga. Bring it up, controller. Kill 'em to dance. Kill 'em to up and down, basi dance. Kill 'em to dance. Usi yogope, usi tense. Shake your body, body. Shake your body, body. Shake your body, body. Dance, dance, dance. Shake your body, body. Shake your body, body. Shake.
If you do the controller, step. Back a wall, front a wall, step. If you do the controller, step. When you get some girl under that wall, step. If you do the controller, step. Back a wall, front a wall, step. You do the controller
pinduruka pinduruka ma pinduruka 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 sema pinduruka 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 ma pinduruka 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 ewe them nite tu papi tu dadi dadi ama mami tu kiweza busu kwenye shingo bunda bunda kwa maringo pinduruka 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 ma pinduruka pinduruka pinduruka
kamba kata na kupiga mako sema katata I feel do the controller still. Back a wall front a wall still. You feel do the controller still. When you get on the land, I wall still. I feel do the controller still. Back a wall front a wall still. You feel do the controller still. When you get on the land, I wall still. The way you want, who come one? Who come one? My baby girl. Take it down low and rewind. Kwenye club kama tenda Jaro zako nazipenda Uki control kwenye club ukizi kwenda Baby dangu Ashi ya bad girl and everybody know Atu atu atake it down to the flow Leo nataka tuku spend to my door No flop, diliga You already know
Moko match, kumewaka Moko match, hapa ndani kumewaka Moko match, kumewaka Moko match,
moko Wanege swaga ila high kit Sipigi fake, utoputa na ba fake
Yo, we good, your brother Nakata madini, mukari zaidi ya donut Tanasha simba wenu, mnanyasi menu hai na ganyama Sishobo, kia tango maziki buma Still says, spendi mazoe ya talking chenga na mchuga Baby, what's your name? Uje uyu mwike nasi Kama takinyo aje cha waswasi Na kama tingali nazima ita taxi
It's all on me
But don't ask for my number Penda watoto nye darasa Uza self into kukacha
Watoto na pombe Toto na pombe Toto na pombe Nilichofata ni Watoto na pombe Toto na pombe Pombe Toto na pombe Pombe Totos
Wananita sultano kugeto Njoni kunyeshe maisha ya majengo tupitie mpambe tule wali twende pangani tuchade majani ah no no never mean na unashinda ukivuta vuta chini ni hiyo haga inainua sio siri samahani ni macho sio mimi tumefika humu ndani ya giza usijali bei nitalipa kidogo msupa kaitisha nikasikia meitisha kimfisha. If you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu aye. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na vileo.
Emotioni, kuje uyumuke nasi.
Mata kinywa nje cha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi.
Pepe, 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 p
sherena itaki asira, itaki mabombo manika. Inataka tuma kwanto meiva, bill nitalipa kwanza kani kuririma. Efo, epo na keifo kanali, sijai kata guil, kata guil katikati. Sipati na kata bali pali yaifai, kabado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas, kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas.
Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas.
Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Sifatani na umati na jines kama bangi. Alipono na mababi yesi guashe ni banisi. Mkate na ukapi jom chai na amani. Alimesa kabaki ya konditi juu ya haki. Atakikani na umati ya kitoka atabaki. Hindi uori kwa mzazi tusilete za uzani. Nime uwa.
Tuko sherena itaki asira, itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva, bill nitalipa kwanza kani kuririma. Efo Apple na keifo kanali, sijai kata guil, kata guil katikati. Sipati na kata bale pali yaifai, kabado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas. Na kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas.
Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas.
Wani mrasta mandasta umeka kwa kicho. Wani kimasta mabasta dudwa kuficho. Unelewanga munelewa, unelewanga munelewa. Hapa sinayo mbogi ni arasta, kwa super marege kwa Snapchat. Mazigi jo tutinge madasha, anakuparesha tunapulula mabianga. Na ima jani siya kericho ni agabianga. Ilianza kaki kolo saini pienga. Nina seske imeni jazi ya weather. Barreta bakmanyu ya effort. Nina mazigi kanichi
ya politikomia. Anese mepoza nirotra, adoro atel il tuo bel viso.
Wagaliwa ya ya.
Chikuitu, chikuitu kial. Mufe bati slow mama sita. Chikuitu, chikuitu kial. Mufe bati slow signorita. Te amo, te amo mamito. Te amo Mirena, ey. Te amo, te amo mamito. Te amo Mirena, ey. Ati whiskey, sip sip, ongeza matipsi. Whiskey, risky, nikiwanga tipsi. Baby shika chini ukirombo sama ipsi. Napenda majigi pia, napenda malipsi. Chikuitu Mirena, move your body mamito. Let my body me like a piano, you don't know. So let the tingo kalia bolingo. No funje mifupa kama meno bado iko. Watoto tu bakongo bakupenda bakusema bakuwaza bakutaka bana uwa bananana. Mimi tuna yeye tunafanana, fanana, fanana. Chikuitu, chikuitu girl. Move your body slow mama sita. Chikuitu, chikuitu girl. Move your body slow signorita. Te amo, te amo mamito. Te amo Mirena, ey. Te amo mamito, te amo yeah. Mirena, hey.
Baby girl, how do you sing your own mamacita? Chico la palico ni cuchillo de camagita. Leoni, español, italian, african, niji. Kata mamanzi na bia kila dakika.
Kosi uradi ni pate ni mechila na binti. Form ni mingi, hadia na shanga na sisi. Kila siku ya wiki, dead tipsy. Na niki get done, I blow doll on the whiskey. Jack DJ, me na blame it on the henny. We started out slow, nilikuwa jam levy. Ish too crazy, kukumbuka siwezi. Niliji get home, juu ya bed, nime blex. Sima so ni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mare kwanza ya pile, zime nice. Sima so ni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mare kwanza ya pile, zime nice. Zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice.
Nipe beat, nipe micro, tasi kalamu. Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu. Juna teka mali kama Boko Haram. Na ikijipa basi nita wandalia karam. Bash mara that that, tunakuja chap chap. Tunakuja na gold, teipaka tap tap. Ati shorty wants to take a snap. Asha to a top, asha nikalia lap.
Sima so ni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mare kwanza ya pile, zime nice. Sima so ni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mare kwanza ya pile, zime nice. Zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice. Zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice.
Nimechele na niba Juwadu uko mbelewa Kumaji kama tap Nagesho ni kwa wafu Bago
nikina na niba. So God make me give away 2020.
weed on my head. I just wanna bless somebody. I just wanna bless my mama. Oh, so God, you make me give away. 2020 on my head. I just wanna give up through day and night to you. Pray up, Papa.
My son send me money. Likuanga na mjenga excuses money. Squeezy na mjenga na manoti money. Yeah, yeah. Kitu gani ya chabana sina gari. Squeezy daily maisha yangu masafari. Mepanda paka ndege bana nenda mbali wewe. Yeah, kwa mtoto likuanga na ndoto. Dream fly nikabaga zini songo. Vitu slow but likuanga too focused. Acha kushow vile God is a broadcast. Blessings of blessings na honor. Blessings of blessings are shown as a God and a bronga. Blessings of blessings that honor. Blessings of blessings are shown as when God you're honor.
So God you make me give away. 2020 in my head. I just wanna bless somebody. I just wanna bless my mama. Oh. So God you make me give away. 2020 in my head. I just wanna give up.
Mini coffee by a baby, come a cardi, mesh and get it. The honey that I did, opportunity, motion is just in my baby. The baby dance, hallelujah. Joke at the catty dance, Kakolo. Here, but they come out. The way the boss of this one at this
time. Come at the other.
See you looking at me. In the ya kuna sativa sura ya malaika. Won't you back it up on me? Mali safi in the chain. Anything she wants tonight, Tommy. Call me daddy, say my name. Now can he baleo ni tasabisha. Come a tsunami. Tumekuja wingi ni kasi mi army. Been a good boy kutoka zamani. Solo generation we run the city, yeah.
Come on, tia rocha.
Hypocrite, fesse café banga, tic tac, 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 fesse café banga, tic tac,
bad 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 gal ka crie youpi, boom boom bad café bad man digging, bad gal ka crie youpi. Chataban kachak bidim doucement messieurs ma paka fon fes café boum bam blakatam. Evoleta son abadaman fes
Fest, fest, cafe banga. Tick, tack, fest, cafe banga. Tick, tack.